Eriko na Pamela walikuwa combination sumu mnajua. Wakanibia simu nkoshua, nikanunua ya kishua. Awajui bado ndovu niku, vile mitembea na kituku. Kani simu nilinunua ku, wasike kiwaru vile sami nkoju. Hawanijui, simama imara, wasikudima onyeshe ishara. Wendo dezingu ambie kinara, sini kuwi na kujui maswara.
Wakiuliza net na nani akia nani nisi
asiwalai.
Wakiuliza net na nani akia nani nisi
asiwalai.
Washo ayy, rise to the challenge. Washo ayy, rise to the challenge.
Wake up boss, you know I'm the baddest. Nina chale, gusa niku kamate. Mina tupia foto pale insta, machizi washabambika. Pia ni mrembo bila filter, lazima watahitika. Leo tunapakua, mavideo tukichakatua. Nabandika bandua, mchezo na ujua.
Wakiuliza net na nani akia nani nisi
asiwalai.
Wakiuliza net na nani akia nani nisi
asiwalai.
Washo rise to the challenge. Washo
yeah.
Rise to the challenge.
Tamashi na red cinema, leo ni kupatch mnafaa mdigi. Sauti catch na scene mabigi. Tuna kuzoom na kuzoomin, tende ni series. Kwa nini siri? Leo natokea kwanza na tuwili, tusha na wili bila wakili. 11 zote pro nani yako wili.
Bora ni caption, ni tag na caption, ni tag na passion, na side na fashion. Wow, miguwa mkini juu, unazalisha. Isisi, ndi tunamatisha.
Wakiulize net na nani akia nani nisi
asiwalai.
Wakiulize net na nani akia nani nisi
asiwalai.
Washo ayy, rise to the challenge. Washo ayy, rise to the challenge.
Wakiulize net na nani akia nani nisi
asiwalai.
Wakiulize net na nani akia nani nisi
asiwalai.
Washo ayy, rise to the challenge. Washo ayy, rise to the challenge.
Favorite boy, Cash Kid on the track.